Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
talatare chapantati go lewru mars 2026 sakirabe to gondum hedade hejuji amen dile lende mangal mun wakajjon o fumi chalmino am sanne hayaji goto kayum kayim belbe anda ka ko woni itiyonki mudum ma tonka dum wadi lebbi nay chagal ko soka debbo goto kado wo video ngaydo TikTok kayindo warale on do nokku goto selle am janginoobe le chuudi kiri koliji kretien am diwanoobe irtaade e golle kanyum en ka ana haali nawdo sanne le wakati jon o be ngada noddango fa ham fewre e lamu leedi ni tinno fa boobe don sembe kabaruuji dum jogani am kikide hande bismillah modom e helaade dum yeni tonka ana le region Tombouctou himbel be anda ka ko woni ka itti yonki chocolat suka jokol goto tom dum wadi chapantati lewru mars be dum wadi aljumare bettinde do do golle bondo ka wadi lo on do nokku chagal ko suka debbo goto kanyum do yonki mudum ittale on do nokku goto urto himbel jogi be kabborde fa keben famtare kede sita sidibi
aljumare noga jeddi lewru marsi li watti noga jamde o hayeji noddirtan Amadou Babi tawa ana jodi demon botike mudun li watti sedan tan yimbe be andaka jumre kabnorde wari e moto wari warimo ceggane be fellimo be wari be dilli be yita ka kasin kango hayejo mo dum yata chefantati yo netto goto li walde noddirtan conseil communal hayebe genni tonka ku jali cercle gundam li region Tumutu li sahin lednin barego o suka jokolle nanti tanya goda ko mangol li ni genni o nyoloman dungu sedi yogabe bamde nde nyalane fa martande handen fe goto anda ko sami bini warego o suga warumbe du antata ka fa handen le leru novembre hitan ugna dire noga e joy surubajo debbo goto nodde tirtedo Mariam Sisi kandum warama le ni genni wotri to yimbe lonbe marfe be antitata ka fa handen du warbe o suga debbo hebaka anda sakku nangi ciagan mudun altner chapantati leru marsi lebi horejo direction de l'information et des relations publiques des armées dirpa holliti le batu goto wi hono ko jamaare wonde kalde joni wi ko yaata yimbe lonbe hete temdere sedan wongu yoppitato lam on secrétaire joni yalla e sansan ba natale leni dum pene balejo non libi kanko colonel major Suleiman Dambeli dum huna tan ko beta majunde jamaare sabdina dum wala kabarji gomdundi
moblaji lumon ko be yimbe le jogi be kaborde kanyum en ka falike dum do lawol gawo burem dum wad nokku noddirta ton dibi wadi altinere chapantati lewru mars be tindo yimbe le jogi be kaborde kanyum en ka do muto wonno be puyke ben do yimbe ko jogi fube njaade mudum goto kanyum ka be barmini dum e yabere wakati mum gadan no odo golle o nabom suddo ko torore gawo ciagal ko o sawral on do nokku ko ka ko o nabirama suddo mum noddirta sisrafo burem ko nawri bangal himbe ndiwabe iwre e golle dum woni monsieur M janginobe lo chuudi kirechien M le leedi amendika be ngada noddango fa ham fewre e lamu leedi ni tinno fa bo be yallabe iwala halti do be gonni mudum le nyaloma hande o be gonno kitimabe kanyum ka ana wonno e suyoso chuudi charuto de leedi amendi dum bortama dum natirama noga lewru avril ngarono fa kemen famtare anniko Benoît Daw kanyum won secrétaire général syndicat mabbe o wila la chawalati infado festan o sita sidibi
gidile lewru juin hitan ognya dire noga joy eglison yuppi amen golle amen dun dari fande men ciudi me wadi imadraji mawdi gaddo e tawede fu fa hannen me lonhebde sabe sabe ko heewi amen hannen dumen jappigen jaati wadde imagol ko noddirte concours de collectivité territoriale dun sabe bin ko heewi amen hannen ne joodi de galle wala hunde sona halen ma gonga mede teutra lama tinna fa hannen yew al hala amen so ben wa fide dabiri jaati honen ma adirte me golla sona wala dun dub amen jappigen wadde o concours collectivité
ta igol kurangol leedi amendi wondi fewde mudum ana heba duubi le nyaloma hande o ka latike sababu yuppude yimbe le hewbe yaade sodoode panongaaji fa juina le nukule mu en dum latike wakati du mo yimbe le hewbe kayum en ka waawi hebude mudum ko tamma do woni yimbe le ngadobe dum ngobbe dum golle mu en ay hono fu biddo panongaaji juinirte le nyaloma hande o yimbe le juinobe dido panongaaji ana andi ana wonko andanina jande mudum be ngadi jande mudum na hono fu yimbe yirta golle ben do yimbe le fa keben famtare anni ko le lesha walati infa heba nem fa hamdu fetan wasita sidibi
ngal gollal ana jogi nafa sanne suni an neddo hantido ana fami dum dum ngo holliti kanko Harouna Touré technicien goto ando kabaru joddingo panungaaji nanal mudun o holliti fa handen wi hayabe ko heewi ani feti wadugo ngal gollal nyolman handen aran non gollal ana jogi nafa na sanne sabe ana tidno heba wawdo jaati joddina di panungaaji ngai joni yime heewbe naati ngal gollal du sabe bini suni ta hunne hen kasi suni lan beeda hen gollal gongal ko naftirtoda hono cottugo nanal mudun ciagan an tirsidu wada jande mudum so heba famlingal gollal gollal ngal sugabe ana hewa gitena li o lamdu wadado kilen ko heewi hajjile mu en ana tirti hen so joga holliti ana welti ndo gollal be hayebe yogadu holliti fa hannen kay jabne yogo mabbe panungaaji di
ya pa yu min ngen heɓe teɗola fuu cagan neɗɗo joƴƴini panna ɗon o mi joƴƴinmo fo gasi miɗa heɓa hen kuran ko naftirtomi saabu miɗa ƴeewa tele hen appare ŋaji fo ko joguimi miɗa sarsa ɗum hen teɗola fuu mi heɓe hen min ngen heɓe hen mosolla feewi saabu lebbi jeegom fuu ma lebbi jeɗɗi fuu so noon mi sooda batterie ŋaji kesi ma samoji ɓe wiyam panno jaati ngo woɗa lewi yimɓe heewi andan kabar ɗi golle panuŋaji ana tewtora hay yoɓen tinno fa hannen waɗa jande moɗuyal ana faama ɗum sanne saabu lewi meɓɓe saabi lafa kuran hannden joƴƴingoɗi panuŋaji ana wawi natade gollal hay yoɓe ko heewi
studio tamani projet mo fondation hirondela ɗo mali ɗo e gollidinɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faabamum itira union européenne suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
jaga bule en leydi amen ndi ana wondi heɓondirde wakkati joom o e le piiɗe giɗiraku e leydi russie galɗo kawrtal ka an ɗeɗo piiɗe kañum kana wondi wadde nokku mo ɓe noddirta saint pétersbourg le ɗeɗo piiɗe ekkintinowo jagabule en leydi amen ndi ɗon tom sen fit kañum ka waɗi noddango fewde hayaɓe hewɓe yella ana heɓa daranade ɗeɗo piiɗe sakira ɗom ɗo mi kaddate kabaruji amen ɗi kikiɗe hannde mi jowtiyam sanne heɗademi